Ai, kia ora, hoa, ai, mali meno, tapa tingi, tēnei, tēnā koutou.
Ai, tēnā no koe. E mihi atuna ki a koe, ko uru mai koe, ki roto e tēnei āhuatanga, nā te mea hoki, e tino nui ngā kaupapa e takoto ana ke i a koe, mo tēnei mahi ngari me mihi atu ki a koe, ko uru mai koe. Nā no reira, kei kona koe mo te pāti Māori, kei roto e te rohe o te tai tokera, uka mutu e hoa, e mōhio nau, i a koe mahi ana mo tēnei wahanga, ka tino hari, ki te rongo tu i a koe e ko uru mai ki tēnei. Nā te mea e ka pai ki te kite tu e tahi wāhine Māori e uru mai ana. Ka mutu pena kei te here koe a pōpō nei ki roto te pāre mata ka tino paira wātu. Nā no reira, tēnā koe pena e huihui ana koe tēnei, tēnei a tūranga a pōpō nei.
Ore, tēnā koe, girly, ai rā, oh, wow, ka tika, you know, ko te mea mēnei, eh, girly, I'm, no te kao tēnei, i tāna mai au i te kao, tōku pāpa ko kare tēnei, tōku māma ko te auraki eke,
so
tino taitokarau tēnei, mihi atuani ki a koutou, and there are several Māori women standing, I guess, here and there, but there's only one from the kao standing.
Oh, kia ora.
You know, girly, yeah, so, yeah, thank you,
Ai, kia ora mai. Nā, ia koe e haere renei runga te mata o te whenua, hena hoki, kei wau nei kaupapa e tino mōhio tanau, e Maria Meno, e mahi mai ana koe, ki ngā whare mō a tātou iwi. Nā, e pehana te takoto i roto i taone mai. Kamitu e mōhio pāhi anau kia hone tamihere, ko kōrero anau kia e mōhio pāhi anei te taha ki taku nei tāne, tōna nei mōhio tanga. Ngari te mea ke hoki, ia koutou e mahi ana mō te pāti Māori, e herere ana koutou ka mutu, ka pai ki te rongo atu, wetahi wa koutou kaupapa e takoto mai na te tuatahi me ngā whare. Nā te āhua hoki e titiro atu ana o Maria Meno e te nuinga o tātou iwi e pōhara ana ka mutu, e pakeke ana ki te huihui whare, te tahi hoki e pono ana e pūtea. Ia ke a koe ngā titironga pena, ko te mahi whare me peha wa tātou iwi e uru e ki tērā mahi kia whai whare.
Ai, mōrena anō tātou mā. Ai, ka tika, ka ki te tātou, i tukuna tātou te pāti, Māori pāti, te tehi policy ana mēnei te pāke ko te whānau build.
Ai. E
ngari, ko te mea anō riotu i tēnā tino whakaaro e girly, ko te mea tuatahi, tā mātou, we will build 2,000 homes, ne? 2,000 whale, mō tātou te motu, Māori katoa, engari mā wai i whakatū ngā whare, mā ngā businesses, mā ngā construction workers, mā ngā Māori. E haram mā te Pākehā i mea i whakatū te tai whare mō te Māori. Nō reira, i roto i tērā whakaaro e girly e tikana, e tūana ngā whare, 2,000 over 2 years. 2 years e hoa. Me pēhia te mea tā te iwi, te hapū, to secure and have those homes. It is the expectation from us that with 2,000 homes, that they're built by our whānau, that they're built by our Māori businesses, and that they are supported and held up by our iwi and our hapū, because that's what they're telling us they need, eh? So ngā whare. And so that's a big thing, you know, 2,000 to build 2,000 homes. But ko te take anō e girly, you know, i roti te taitoke rau, ka kite koe, tīnei ngā whare, kai mea ki ngā, you know, ngā really ngā wāhi mai te hāpua tai atu ki te raki pai whenua.
Aye.
And ngā vacant houses, ne girly?
Aye.
Ngā vacant houses. Ko hea hae ngā vacant ngā te wharera, nā te mea ko te owner o tērā whare, kei tā wāhi e noho ana.
Me
pēhea te take, you know, e homeless ame, e rawa kore ana mātou, kore e whare, engari tūninga whare o te taitoke rau, na e hokona te tai kai tērā, kai tā wāhi, en kore he tāngata ki roto, engari e rawa kore ana mātou i rungi tā tātou nei henua, he a te take.
Ai.
Mari, so he rua ngā mēne e gili ko 2000, me whakatū ngā whare, ai. Rua mano mō ngā tau e rua, ai. E ko te mea no, me mau ki ngā 50% mō ngā social housing, tai tika ki te Māori. Ai. So we would have 50% of social housing, so we get to decide and ensure that our whānau come first.
Ai.
Ai,
Maria Mino, wenei whare pena e tutu kiana, e āheana kia haere anu e ki runga i o rātou a ke whenua?
Ai, i runga ngā papa kainga. Ai. E nā te mea. Nā te mea, you know, i kite o te tai hunga i mea i Tāmaki, e moia nā i runga i te bench, i te park bench, engari, kei ai e te tahi LTO ki mea ki Wainui.
Ai.
You know, pohe e tēnā, āroha ki aia e moia nei runi te park bench i Tāmaki, engari he whenua ke aia i Wainui.
Ai, ai.
You know, āroana, ko nā te take, tino take e girly, you know, e noho pohala mātou i raro i te pūtū o te pāhea.
Ai, ai. Pono Marika. A ka pai, pēnā ko tēnā te mahi e kei te puta mai i a koutou katoa i roto te Pāti Māori, mai tika ana mō ena kōrero e haka putangi ana. E, kei kona anō e tahi atu no ngā mahi kei e Wainganui i a koutou?
Ai, o koina ka kite koe anō e girly i tēnei wiki i te Saturday i mea i tukuna te tahi mana motuhake policy mēnei te pake mana kei waitangi i nea kei waitangi i reira a honema i reira a tātou kato o te taitokerau i reira na tūhera te kuaha tukuna te tahi policy mana motuhake i roto i te tino hiehia o te treaty o Waitangi.
Oh, kia ora mai.
E te whakaputunga. So, koina te mea no e girly, mea ngā mea, you know, ngā te mokapuna policy ka kite koe, me whakatū te tahi whare mō ngā mokapuna Māori mā te aroha o ngā Māori o, ki te afi wā tātou mokapuna. Koina e tāku tino hiehia e girly.
Ai. Oh, kia ora mai ano Maria Maino, ko kōrero atu i a koe, me ngā whare katoa, ko tēnā i roto i tā koutou nei mahi, mahi tika ana nā no reira, me tuku i a koe, kia traiwāno koe runga te huarere, ka kamutu i tēnei ano i a koe e mahi ana, hoi no rā, kia kaha mai, ki wēnei āhuatanga e pāna kia tātou katoa, ne wa tātou whānau. Nā, kia ora ano.
Kia ora koe, Julie.
Ai, kia ora mai.
Kia ora
rā,
ai.
Ai, tēnā anō koutou, rongo atu koutou i a Maria Meno, kapa kingi e kōrero ana te kaupapa mō te Māori Pāti o te tai tokerau. Nā ki kone e ia, nā ki roto e tēnei pōtinga i te tai tokerau, o e ia te tahi, ko Calvin Davis hoki te tahi, mō kone ki te tai tokerau nei. Nā koe ia tēnei herere anei e, i runga te huarahi, kamoto e mahi anei tāna mahi, nā kia koutou ano, waihongia, ma te rā pōtinga, ke kite ake ko wai e toa a pōpone. Kia ora mai.